Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bagaitso ke a leboga ke le dumedise ka lena la Christ Jesu mo re pulusi. Re leboga monyetla modimo a re fileng ngona go boa re kopana. Ke letsatsi le le dirilweng ke modimo gore re kgone go utlwa gape le foko la gagwe. Re santse re le mo tseleng e yang gae ko e leng gore re ya go ikhutsa matsapa a lefatshe le. Ke tlo kopa re tlo buisa mo godimo ga setlhogo se se reng following at a distance. Re buisa John chapter 18 verse 15 to verse 18, only four verses there. E re Simon Petero le morutwa yo mongwe ba sala Jesu morago. Morutwa yo o ne a itsiwe ke moprista yo mogolo a tsena le Jesu mo lapeng la moprista yo mogolo. Petero ene a eme fa kgorong kwa ntle. Jaanong morutwa yo mongwe yo itseweng ke moprista yo mogolo a tswa, a bua le mosadi yo o disitseng kgoro, a tsenya Petero mo teng. Fo lelata le e leng modisa wa kgoro la raya Petero la re, a ga ke re lwena o mongwe wa barutwa ba monna yole, a re ga ke ene. Batlhanka le badiredi ba ne ba eme ba ikomosa fa molelong wa magala o ba o gotsitseng, gonne go ne go le tsididi. Petero a ba a eme fa go bone a ikomosa. Modimo wa rona re leboga lentswe la gago, lentswe le e leng botshelo mo go rona, lentswe le leng seipone, lentswe le o e leng seikokotlelo sa gago. Bua le rona ka lona le mo letsatsing le. Modimo wa rona ka Kreste Jesu Morena le More Pholosi, amen. John chapter 15 verse 18 e bolela ka go latela Morena Jesu. Batho ba le bantsi re pholositswe, re amogela Morena Jesu bjaaka Morena le mophulosi, mme leeto ga la felela fela mo goreng re pholosiwe, le santse le tswela pele. As long as Morena Jesu a ise a boe, go tla go tsaya phuthego ya gagwe. Jaanong mo re ithuta mo leetong le letsamailweng ke Morena Jesu le barutwa ba gagwe, the mission o mogolo e le go pholosa batho mo dibeng tsa bona, go bantsha mo dibeng tsa bona, go fitlha mo Morena Jesu a tseyang the final and the difficult step sa go swela batho mo koteng ya sefapano. Barutwa ba hae ba botlhe ke nako e nke beng ba ne ba mofa support-o ya gore ba eme le ene, gore morero o a ba boleletseng ka ona, ka gore ona ba boleletse gore Jerusalema gone ke tshwanetse ke ye, bate go botlhoko ke ya ke ile go bapola. Nkebe ba eme le ene ba mo kgothatsa ba mo natlafatsa, but ka nako e a neng a ba tlhoka ke bona mole ba tshaba ba mo katoga. Ka letlhogonolo Simon Petero o ne a tla le morutwa o mongwe, ga go bolele leina la morutwa yo, o tlile le morutwa o mongwe ba setse Jesu morago. Ba foforegile barutwa ba bang ba sa tle ba le teng, mara bona ba itshoka, ba itshokela go bogela tso tsotlhe tse di neng di a diragala mo botshelong ba Morena Jesu, ba leka go mo utlwisa botlhoko ka baka la dibe tsa rona. So ge ba sene ne ntse ba tla ba lateletse Morena Jesu, Bibele e re morutwa o ne a itsiwe ke moruti yo mogolo kapa the high priest. So monna o gantse a tla a lateletse Morena Jesu le Petero, ene ka gore o a itsiwe, o kgonne go tsena a ba a tsenelele le ka ko Morena Jesu a neng a o sekisiwa ko teng. Ka mantswe a mangwe o ne a le connected. Bona o tsamaya le Morena Jesu o e leng moruti wa gae, mara se se botlhoko o itsewe ke baruti ba bang gape ba ko ntle, because ka nako tse dingwe bana ba Modimo ga ba kgotsofale gore ba itsewe mo ba itsewing mo teng, ba itsewe ke ka mo pholoso, ba itsewe ko lefatsheng, ba itsewe kae, ba mo morago ga go itsege, go na le gore ba lebelele gore ba itsewe ke bo mang, ba itsege jang. Jaanong morutwa o ene a tsena, mare ya re ga se nne a tsena Petero, because ene ne a sa itsege, o ne a tsere kano fela ya gore Morena Jesu ke le ge ba ka go bolaya ke tlo ema le wena, ko swa le wena, a ema a palelwa ke go tsena because o ne a sa itsege. Wa bone ngwana Modimo, ge e le gore ga o tsala ya lefatshe, dilo tse dingwe tse di bulegelang bakreste ba e leng ditsala tsa lefatshe mo wena di ka sekebe di a ba bonolo.
ditsela tse dintse di berekelang bana ba modimo ba e leng gore ba itsege mo moreneng ba itsege ka ko ntle ba itsege kae kae wena mo go wena ga ile go berekela o ile o tswalelwa ke menyako e ba bulegelang Petero le ene a eme ko monyakong ko ntle because o ne a itse gore ga a ka tsena ba tlile go mmona nako e ntsi ne ba mmona a na le morena Jesu yanong moruta o mongwe o ene nako e ntsi ne ba mmona a na le morena Jesu ba mmona a na le bone gape ne ba sa itse gore a kwa bona a kwa morena Jesu o ne a wela mo gotlhe bakeresete a re emeng ka taba ya gore re fite mo gotlhe re pholositswe go na le mabati a mangwe a e reng ga o tshwanetse o tsene ka one a tshwanetse a gane go bulega mabati a bo di-tavern mabati a e leng gore go tsewa dilo ko teng a tshwanetse a gane go bulega because o le ngwana wa modimo mara ga o ka kry-a o na le favor kwa lefatsheng o na le favor le ka mo moreneng then you need to question yourself gore o mokeresete o mo yang o eme ko kae a o eme le morena Jesu kapa o eme le lefatshe na but ga o eme le lefatshe itse gore lentswe la modimo le re botsala le lefatshe ke bonaba le modimo Petero a ema monyako ole o tswalegile until moruta ole a tla after a bua le wa gatileng kgoro o e be le gone ba tsenyang Petero because monyako o mongwe le o mongwe gore o kgone go tsena ka ona o na le ashara so Petero ene ka gore o ne a tlwaetse moruta o mongwe o ne a tlwaetse go tsena ka ona a kgona go tsenya le Petero wa itse gore banang ba modimo go o ka lebelela ka nako tse dintsi maemo a re kopanang le ona mo lefatshe lentswe la modimo le re ga gona seemo se se ka go palelang gore o ka ganetsana le sona tota le sebe ga seo se e leng gore o ka palelwa ke go ganetsana le sona the only thing re kgothatswa keng menyako e re tsenang ka yona re tsenngwa ke bana ba bangwe ba modimo re bone gore go a kgonagala go tsena ka yona di-advice tse dingwe tse e leng gore di busula o di fiwa ke lefatshe tse o di fiwang ke lefatshe go bonolo gore o ka di gana mara tse o di fiwang ke bana ba modimo o ka ba trust-e wa nagana gore ke tsela e right ya go dira dilo mo moreneng especially ge e le gore ke bazalwane ba kgale ba e leng kgale ba pholositswe ba le moleetong ge ba fapoga ba kgona gore ba tlise tsietso mo bophelong ba ngwana modimo e leng gone wa neng a itse fela ka morena Jesu o iphitlhele o tsena le mo go sa tseneng o tsenngwa ke bana ba modimo o iphitlhele o araba le dilo tse e leng gore ne o sa tshwanela go di araba o arabiswa ke bana ba modimo ba ba sa tshabeng go tsena ka menyako eo e leng gore morena Jesu ka bo yone gore a tsene mo one o tshwanetse a pateletswe go tsena ka one bjaanong monna o a kgona go bulela Petero mara Petero ga se ne a bulegelwa ke monyako go santsene a na le challenge e nngwe ko pele the same lady o ba mmoditseng gore ke tlile le motho ke kopa o mmulele a tsena o a bone o a lemoga gore mara boitshwaro ba monna o ga bo tshwane le boitshwaro ba batho ba ba tlheleng ba tsena ka monyako wa the high priest o boitshwaro ba gagwe o suspicious ga o teng o mo gare ga bone mara ga a nnisege a kere o bone ngwana modimo ga o pholositswe ka nnete go na le menyako e mongwe le o ka iphitlhela o tsene ka yona o tlo utlwa gore ga o fiti mo lekokong le o tlo utlwa gore mara mo company ya batho ba gone ga ke batlege so a nna mole ba molata mosadi ole wa disitse monyako wa molata a re wena wena o mongwe wa banneng ba tsamaya le monno a ga a ne a re no ga kena o ne a ganisiwa ke poifo a ganisiwa ke gore ga a itse ditlamorago tsa gore mo monyakong wa tseneng ka ona a go santse go tla ba bonolo gore ee ke moruta wa morena Jesu na go na le poleke tse dingwe ga o tsene ko tsona ga o batle le gore ba itse gore wena o pholositse ga o batle gore go itsege gore wena o setse Jesu morago menyako kore bophelo ba gago bo ka nna mo kotsing because of lefelo le o iphitlhelang o le mo go lone ge a fetsa Petero go gana morena Jesu ke ole wa tla o fitlhela banna ba bangwe ba ikomosa mo mollong o goditsweng ke bone ne go le maruru because menyako e mongwe ga o tsena ka yona o tlo o utlwa maruru Petero o tlile a lateletse morena Jesu le moruto ba lateletse morena Jesu until a tsena ka kgoro ya moporisito mogolo maruru ne a le teng mare ne ba sa utlwe bana ba modimo because go tsamaya le morena Jesu you'll never ever feel cold you'll never ever feel ufile o le down mo moreneng but immediately ge se ne a tsena ka monyako o utlwa maruru bjaanong o tlhoka mollo o goditsweng ke batho ba bangwe because mabati a mangwe a re bulegelang a le bana ba modimo mello e re nnetseng e na le banga ba yone so a nna mole le ene wa ikomosa a ikomosa a emeletse a ikomosa a sa nna fa fatshe because mollogese wa gago ga o kgonagale gore o ka nna fa fatshe. Mollogese wa gago o ora o ntse o eme ka maoto. Bona ntho e ke batlang go e gatelela mona ke gore Petero o lateletse morena Jesu, mara bothata ba gago kore o mo latela a le kgakatsana le ene. Ngwana Modimo, go ka iphitlhela o lateletse morena Jesu o le kgakatsana le morena Jesu, o iphitlhela o tsene ka menyako e go sa tsenweng ka yona, o iphitlhela o ora mello e e sa go tswang ko wena. Kante rona re na le mollo o nnang o tuka ka gale, o lentswe la Modimo le reng a mollo o le mo altareng o nne o tuka ka nako tso tsotlhe. Re na le mollo o e leng gore o goditswe ke Modimo ka re a itse gore our God is a consuming fire. Ke mollo o nnang o tuka ka nako tso tsotlhe, mara ge mollo wa Modimo o tuka o tima, o tshwanetse o goletswe ke batho mollo. Ge Modimo a palelwa ke go bua a sa tla batla go bua le wena, o tshwanetse o batle batho ba batla kgonang go bua le wena. Latela morena Jesu o se kwa tsamaela kgakala le ene, bring him closer. So Peter o thoma o tshwarwa ke fear ga a tsena ka monyako o le mo verse 17, o tshwarwa ke letshogo la go tsena ka monyako o wrong. Ngwana Modimo, go ka iphitlhela o tsene ka menyako e mengwe, o fitlhela e le gore o phela o tshogile, o setse o tshoga le matimone, o setse o tshoga dilo botshoga le bo boloi, o tshoga le dilo tse dintsi e leng gore ga nne o santsene o eme o tsamaya le morena Jesu ne o sa boife sepe. The same Peter ke ene o le o ileng a tsamaya mo godimo ga lewatle mo gare ga bosigo, lewatle le le maruru, ka baka la gore o ne a bitswa ke morena Jesu a kgona go tsamaya mo go lone. But the same Peter o tsene ka monyako o mongwe yanong o tlisang poifo mo bophelong ba gae. And o itse gore poifo ge e thoma e tsena le identity ya gago ya change. He ba mmotsa gore wena o ne o tsamaya le morena Jesu, o a thoma o a gana bana ba Modimo. There's no way that o ka emela taba ya gago ya gore wena o phulositswe o le ka mo gare ga tavern. There's no way gore o ka emela taba ya gore wena o phulositswe o ile o consulta kae kae. Ke batla go bolela gore immediately ge fear poifo go tshwara le identity ya gago ya change o le ngwana wa Modimo, tlhokomela the wrong company e leng gore e ka tima mollo wa Modimo mo bophelong ba gago. Tlhokomela the wrong company e o tla iphitlhelang o ntse le yona mo lefifing ngwana wa Modimo. Story sena sa ga Peter se ke se ipone mo go rona gore re iphitlhe re bone gore go a kgonagala gore o pholositswe o ka feleletsa o itatotse morena Jesu because of the company e o tsamayang le yone. Ngwana Modimo, a re tsweng mo bathong ba e leng gore ba kgona gore ba phele double life. O kgona go phela le rona mo moreneng, mara o kgona go fita gape ko lefatsheng. O itse gore motho o dangerous, o bulela o mongwe wa bana ba Modimo mo kwa gore a tsene ka ona. And ga o tsentswe ke ene, you will feel cold, mara yena ga o utlwa maruru. O kae morutwa ole wa nneng a buelela Petero gore a tsene? Bebele ga e tlhalose gore ge Petero a ikomosa ene o ne a le ko kae, ene o ne a dirang. Ke batla o bolela gore mwana ba Modimo, some of the things tse di diragalang mo bophelong ba gago di tliswa ke gore o tsamaya le bomang. The bad company corrupts good character. Tlhokomela batho ba o tsamayang le bone ba ba ka senyang kgolagano ya gago le Modimo. O eme fo kae mo monyako? Are you outside? Peter o na le outside, o ne a na le choice ya gore o ne a ka nna a gana go tsena ka monyako o, mara o tsentswe ke motho wa neng a mo trusta. Wa itse gore bana ba Modimo, trouble ntse re tsena mo tsona mo tseleng ya Modimo, re tsenngwa ke batho ba re ba trusta most of the time. So ke kopa gore o le ngwana wa Modimo, o eme ka sebete, o emele taba ya gago gore a wa tsena kana wa tswa na, a o tsidifetse kana o futhumetse na. Because ga e le gore bana ba Modimo o tlo ema mo monyakong ole, somebody o tlo go ashara, o batlang mo mafelong a e leng gore ga o ikutlwele go ka tsena mo go ona, o batlang mo mafelong a e leng gore menyako ya teng e tswaletse wena outside. Why o santsone o batla somebody wa ka go introducang mo mabating ale? Wena ikitse gore o eme ko kae, ikitse gore ga o re Jesu ke morena go na le mabati a tshwanetseng a tswalege mo bophelong ba gago. tsela ya bokreste ga se kgang ya gore mabati o tlhatlo go bulegela o ka re modimo a ka re thusa ra ema bana ba modimo ra latela morena jesu re le very close gore ga e le gore batlo re bola a ke re o ne a boletse morena jesu gore petero ke ile o tsoga ka letsatsi la boraro petero o ne a le sure gore le ba ka re bola le morena jesu mara ka tsatsi la boraro gona re ile o tsoga petero a ka ba a ile a ikutlwela resurrection ba ntse a le mo lefatsheng mone bana ba modimo bjaaka lazaro modimo wa kagiso a re tshegofatsa ntate re ya leboga re leboga palo ya lefoko la gago re leboga gore ruta gore tsibosa le mo mosong gore re eme mo dinakong tso tsotlhe bua le rona modimo wa ka ka lefoko le la gago re itse gore re kgethe se se siameng gore a re tsena mo menyakong e nne re sa tshwanela go tsena mo go yone re thusa gore re itse gore re tsamaya le bomang gore ge ba re tsenya mo re sa batle re kgone go ema le go gana ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen. Bishop Lucky Mulantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
Come live the life at 657 AM. 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters, and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.